DJ Sarge.
Mazenga dadini shake set kwa taxi.
Iba shogi doga sheshi akili.
DJ Sarge.
Kote kote, kote kote. Tina bigi wakumuwa kote kote.
Panda zimeripo nini.
Zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya futi kwa kichwa medula ati kwa magotis panda zimeripoti niko jabari rana njoti zime panda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada nangango ya futi kwa kichwa medula ati kwa magoti
Guzling pispo ni ya gibla ditni dibla ile genje inigri miurie
DJ Sarge.
Guzling dispo kibla. Guzling dispo ni ya kibla. Dipni dibla ile genje. Inigri miurien kadi shock them. Mambeko zina mok ni mogadha. Kanairo governor ni mjamo. Lagunya skomo ni makibre. Inademia ni memoka palma. Nikipa kila yuk ni dangulo. Kwangife baroda imemokre. Matibien kuwa bambua mashashken. Kamili ya kimsnadi po chanyagu. Militan nyuari ya utu frontline.
Zime panda zime ripoti niko. Jabari rana njoti kando. Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula. Ati kwa magoti zime panda zime ripoti niko. Jabari rana njoti kando. Kishada nangango ya foti kwa kichwa medula. Ati kwa magoti
Meni mocho itabaki nimezitoka kile ujiko jole. Sinta kuokota napata msupa kwa kaunta tumakota. Kona jigi 20 liter sim kama na order. Kumsuka sim kama na order. Kuna gizia nikajipata tumatora. Mbulu bigi ameseti move ya ora. Ameseti mkono kwenye bakora. Utadhani ana drive mkono ya left kwa gear. Asha ni itadia menitolea
jiba.
Fine figure ananivutia. Mtoto kililia wembe unampatia.
Zime panda zime ripoti niko.
You're now in the mix with DJ Sarge, number one in the streets, for giving you those hot shell exclusives.
Anatoa kaka toto ni kashenzi. Jumi bila unika juwa na mwezi. I'm his baby na penda yu mabenzi. Vile anawoka na ati vile anawoka na vile anawoka na vile anatoa kaka toto ni kashenzi. Jumi bila unika juwa na mwezi. I'm his baby.
Ati vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto ni kashenzi. Jumi bila unika juwa na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi. Vile anawoka nafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto ni kashenzi. Jumi bila unika juwa na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi.
Vile nakupenda mimi siwezi kutenda. Vile nakupenda kwa wazazi tutaenda. Vile nakupenda nimewacha ata brenda. Nataka ni kusuke adimisho wa kalenda. Kivenye usorembo mepaka mafuta. Na kipi ukiwa unatingisha madhuza. Baby first of all tuingie tu kwa bukla. Sahao shida zote na mafans tukiruka baby. Leta kidole ni kuvalisha hearing. Juleo kama paya sababu ya kaleta sing. Na kupenda sana uliza adalizi. Nataka uwe wangu ni kuite my niece.
Vile anawoka nafanya niko crazy.
anawalk anafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nikashenzi. Jumi bila you nikajua na mwezi. I'm his baby napenda yo mapenzi.
Kuna vile minapenda vitu loko loko. Kasi kamo nipeleke kwa soko. Niko ndani nani usikana kina nani eh. Minataka unisuke we ukue my boo. Forever and ever ni me and you. Kwanza piga magoti chini miguu. Pete kidole mi say yes I do. Hold this pop on me, I'm in the house. Can you feel what's
now, call
me
honey.
Little shot shot in the morning
now, oh,
in the morning time.
Vile anawalk anafanya niko crazy. Vile anatoa kaka toto nika chete. Jumi vile you nika juwa na mwezi. I'm his baby napenda yo mabizi.
Entertainment DJs.
Wale manga, amanga ngo, sini. Wale manga, amanga ngo, sini. Wale manga, amanga ngo, sini. Mabwana za mabibi zao, sini. Wale manga.
The Dope Boy from Nairobi, Kenya. DJ Sarge, DJ Sarge.
Wakale
Deo Angora.
Mavu on the beat.
Wale manga, amanga ngo, sini. Wale manga.
Zetu chafu wadu na geuzana. Legalize it, miti ni dawa. Manguko wote wako na umanga. Mangati wote wako na umanga. Mta zote ziko na umanga. Kamu juisi si wote ni wale.
Wale manga, amanga ngo, sini. Wale manga, amanga ngo, sini. Wale manga, amanga ngo, sini. Mabwana zama bibi zao, sini. Wale manga, amanga ngo, sini. Wale manga, amanga ngo, sini. Wale manga, amanga ngo, sini. Mabwana zama bibi zao.
Nanda imekazwa inushikishi. Napita nikikata nikisipisi. Napika iyo kitu inapisipisi. Ukona mina mbulu juan komasi. Nakemba wambo shiko njeri na masi. Kizo shimo zote mina magi. Nakata best William loso na kisi. Tobo wa kasongesho. Bliki cho, icho icho. Kalongongo na banono.
DJ Sarge, DJ Sarge.
Uchengwa mwa kwa kao.
Ole manga, amanga ngo, sini. Ole manga, amanga ngo, sini. Ole manga, amanga ngo, sini. Mabwana zama bibi zao, sini. Ole manga, ole manga.
How are you, sir?
Kelele kuchekirada gani napata kumbe ni lele. Nikajipimbembe zika niweka lembe. Nikafika kwa kena pata nishamea pembe. Akanda na masharti ati nitowe shati. Apo rada safi nkakula kamlafi. Kidogo tunabishiwa bana kwa nini nani. Nagutuka nibuga kena yukwa kamrazi.
Nani matua alafu ni makua kwa. Nani matua alafu ni makua kwa. Nani matua alafu ni makua kwa. Kusuko kusesu alafu tukutokwa. Nani matua alafu ni makua kwa. Nani matua alafu ni makua kwa kwa na ni madoa alafu ni makoa kwa kusuko kusesu alafu tukutokwa.
Mini kodolea macho akatoto I swear. Na niko single. Misi dai izo vako zako zaku jingle jingle. Na kumingle. Mina dai ni kukembe ni kudare. Adi uwike kama kurino. Misi jali na choma foto atakama wako. Kijicho alijifanya guiji kapatana na bigi katoka. Kijicho maisha yolo yolo na mayelo yelo. Mayoyo mayolo.
Nani matua alafu ni makua kwa. Nani matua alafu ni makua kwa. Nani matua alafu ni makua kwa kusuko kusuko.
kuseswa alafu tukutokwa na ni matoa alafu ni makwankwa na ni matoa alafu ni makwakwa na ni matoa alafu ni makwakwa kusuko kuseswa alafu tukutokwa
na wewe kwanza tena ndo pike lunch najitupa only me and you sapatu tajimeni chana kamini semeza kapoa na shuka sina pesa ya salon usimainda kusuka alafu ka sunset kwa dirisha tukuleka picha na maheras ni wangore mastori na steras tu watu wanapiga yani tu watu niko on na satano ndo nimete majaba so cheza kiwewe dance kiwewe juni mimi na wewe tucheze adi mulembe ai tu watu wanapiga yani tu watu wakupekwa kuseswa kidogo ni kutokwa
nisikia njoke nataka gaza mababi za mabombo maniga maya wangati ganja fama warasta pia wanati masponyo madonga wako na vitambi mistari kuwasuka nikiongeza metali na changanisha kigeto nikibonga kilami kwa shingo 925 kuwa kunywa na mali mali safi yende chain kama shashamani ni mimi na yeye na mimi kumshikanisha kama meno na ulimi na mgeuza miguu yani juu chini na piga tuwa tuwa kamse amejipini
kufunga za watu na vitu joa na kuna zangu zikishika zinonesha kama tuwa tuwa napenda mambo kwa wanebeba manyagu na roro sake nkine kakuwe kwa shoto wakwa na ni matua
na ni matua
Chezo, na bado tunakemea hadi mapepo skiza beat ni nguri tafanya umento hapo nitajua ndoto yako na kama neno tunajua hawa mazuzu hawana lego wakibonga mingi tu mimi na wapa maelfu tulio ufunzo hapa team siko na kunego ukifika kwenye rims ni maviboko punguza kwa kata tenzi wacha mdomo
ficha ndoko yako fiti ndakunyandulia juu mikirimba chimba belsita napenda light skin kana dunga masara nyonya lollipop kapoko wa moranga chunga usidishi demgo toka chuka ni maguangi ukutoka paka ngoda ni majiji ukukata paka guava dondoa dondoa izo nyonyo kaza maya
kata tenze 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 kata tenze
back bandua back pendua kisha kwa flow kata anapiga Jawai ni trust ngeus leo akushua Mino nukwita tabidi
DJ
nukutukua Nobody can stop this reggae Nazile tembe zime boosti nyege Nazile blunts zime boosti ndege Makapi full tabidi joni mwage
Menje walinje kata hiyo tenje Stenje kata tenje si tutabanje ni jenje Msengenge usi mgenge Anaringita aringi anamaweta te Niko kete kwa kiti lazima msekete Kwiki dogi mdogo teketeke Nichengale na nare kamblena na kibare Niko kidale hiyo malina imangasare
Kata tenje 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 kata tenje
Kitu ndogo kama macho ya mchinku Wakinyanya anakatu mchinku Alafu nikishaba tunatoa tuwa mchinku My ex nilikuwa nimekura Sijui mbona uli ni hot Sijui mbona hiku wa Sijui mbona hiku last Nimemada nimekala Nisha mada hiva Sini kata tenje rims na dro ishaban Aye I make a kitty feel a little bit freaky I make a titty feel a little bit itchy Just a feel, anafanyo feel crazy Twende my lap, tukisakanga cannabis Mindyo nyuki, nifoto ule asali Nisiku nyingi, nimekutamani
Hide the boy
Umagizani, upige nduru ukide umekubali
Kata tenze, kata tenze Kata tenze, kata tenze Kata tenze, kata tenze
From Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Minapenda hizo njegi.
blaster. Si kama raka kama projo za gava. Madem mwengi kama Solomon. Ukiwachwa basi Solomon. Kama David Buda mi Houston. Kanibash niko ndani kama Thong. Nikimkemba na mwaga madamange. Akiteta na kemba dake. Abdala kasimama peke yake. Akona haga lakini
aticheki hizo njegi. Minapenda hizo njegi.
Nasa tu kama keki machus mina zipapasa kila weekendi already nisha simama mini mestedi majegi zimesimama kaeva ready dem unajegi mbaya mbaya na wengine wanadai kuzi haya haya umebeba tools wamebeba waya waya ukifika mdani wanagwaya gwaya cheki mating ting vile zimebonda zina size bigi mina shindo tukubonga baby aheri bii bad koda kaaneno jegi inarosha inyoka
ati minapenda hizo njegi. Uyu demo na njegi. Aticheki hizo njegi. Aticheki hizo njegi. Aticheki hizo.
Bila jamba niko macho kama math. Bila jamba
niko macho kama math. DJ Sarge.
Bila jamba niko macho kama math. Kopesha tala tununue kishada. Supu ya jaba na sembe ya jana. Siaka kitungu jumacho isha nyanya. Kani jegi, mindi opedi. Si energizer juniko ever ready. Hini origi, sika za Stella. Na ex wangu si Odela. Tashi meshika na midi na kegosho. Hadi moratina na kunyo na kimosho. Hatufanani ka
DJ Sarge.
Na nikipita maboy wana.
Kamewika kumanga uchu icha zilie food court. Aki walaini lazima pige nduru. Chini ya waba mchezo ni ya wanga. Utani like mini super striker. Na ikilu utawika mbaya. Hini dude utawika mbaya. Utashindo kinita mbaya.
Na mina itika mbaya.
Kamkoba usika eke. Tupafom kuwa teka. Kuwa toka. Tupafom kuwa teka. Kuwa toka. Tupafom kuwa teka. Kuwa toka.
Realize miu kwa rias reu. Dangulo nimezunda kama mwegze. Umojin kwa wazing militant kuwa sting kama bi. Wako steam niko biz Mr. Chin. Rima zote kuwa real kuwa nabaki na matiash. Nikutiap kujichapa kuwa toka tuna hype. Kuwa mashup kuwa nyam. Isiradu zimetried mbogi genje tunditap. Kwa shikisha na uras na watepa na macheng. Nikoriang nikoriang utalipata umojeng. Na watepa na macheng utalipata umojeng. Na watepa na macheng. Na watepa na macheng.
Tua doka, tua fom, tua deka, tua doka, tua fom, tua deka, tua doka. name one of the flavors, chilling out with DJ Sonji.
What's up, people? You're easy with DJ Sonji.
The DJ other DJs wanna be when they grow the f*** up. It's the one and only Lasma Kashike.
Tuko club na mabinti, shika huyo wako fiti. Ana asa na sura na majiti. Miziki shika sana buda toka kwenye kiti. Tuende
moja mbele mbele nyuma. Moja mbele mbele nyuma.
Staka.
Moja mbele mbele nyuma.
Staka.
Moja mbele mbele nyuma.
Tuko club na mabinti. Siapa kuna lejolo tunapiga na miti. Kidojo sana pana leta ma feelings. Mindo bazen from ya kipiki. Niliza matiang nyu washanga na jiji. Na mami come closer ni kudare hapo chini. Badai nikistaga staga. Maze nikizama zama. Unawika mama mia. Nikona mbuki buda super puff. Mia mia na pia hiyo nyap nyap. Come here. Na ukipata madam mdare design anajisikia.
Cheki. Tuko club na mabinti. Shika huyo wako fiti. Ana asa na sura na matiti. Miziki shika sana buda toka kwenye kiti. Twende
moja mbele mbele nyuma.
Staka.
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 Ukicheki fiti kuna raha siti. Na tajama titi unajua sitafuti kiki. Cheki binti ya mechiko jani suti. Ya nagai mimi juu mimi ni boy wa mamiti na nikikula njugu utatoka mbio. Nitashare na mandugu jiliwe nikifagio. Usipito na wakati ruka flow. Tunachana mama mbati mde turuke kwenye shona. Kuna drinks zimeshika kaa pande. Mayengs wako clean wameoga na kipande. Umekunywa zangu twende ni kupande. Uliza pili pili pia situ na mbale.
Baby girl umenishika kisiri. Ukitingiza mada kwanza kumedunga mini. Mrembo mbele sawa na nyuma imelipuka. Anafana na bikira kwa kifua ni matuta. Sexy girl you are fit masa ecology. Nipatia na dara kama economy. Bring your body feel a natural ring. And I push it inside in my personal thing. Yeah, nikikupata ni kama na shina loto.
DJ Sarge
napata joto. Napenda sana when you teach me bad manners. Tunaanza kiziro bada echuma kwa hasa.
Moja mele mele nyuma.
Staka.
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 Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wasupa kumbe wanataka dona. Stories amangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi yani kazi Johnny Job. Manzi ni manzi lakini wengine ni pon. Dati ni dati na kwa AJ Mingeton. My fans kibao ni mewashika kama dom. Na jina ni Delo only one kwa game. King of gang pia Johnny name. Niki speed wana sing kisha wananza kublem. Only one Delo. Hello.
Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri. Iba, chogi doga sheshi akiri.
Bazenga,
kiri, kiri, kiri.
Mana step out na ma brand new Nikes. Mzupa na nisuka kunikapsi raisi. Mr. Undertaker gizwa zombie kwa ring. Bazenga,
dadi nisheki set kwa taxi.
Pori na ma brama pull up ndani ya taxi. Sana fika nikidu.
drip ni kasingi michapa nisipokuwa funga nizi ngoma za anasa neza anza chache ndo muto hizo sadaka nachafua sina jitoa vroom vroom gafla binvu nishachafua sintu vile mina za mahit sinachomea pitu futa waya sim 1-2 mapesa sim 2
iba chogi doga sheshi ya kiri iba chogi doga sheshi ya kiri iba chogi doga sheshi ya kiri 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 kiri
Ni hatari, vile nazitoka ordinary. Ni hatari, inajua hatari ya tu. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna hati. Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna. Inachuna,
Kisike kwa kari we jua kuna chuno Kisike bikia mavo jua inachu Bado meno yuko funja mfupa Bado tembo ziko funja chupa Haribu mtuangwe mezesha Usiku changa we serereka Shisha hiko changanya kecheva Rondi ya pili na kuja wepewa Kunja mtu gizani kiza wa sawa Mkumbushe ituma ni ya pawa Na kono nasumbua kwa sana Lazima jui kutu inachuna
Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna Inachuna, tena sana inachuna hati Inachuna, kutu kwenye chuma inachuna Inachuna, tena sana inachuna hati Inachuna, jaba na tafuna Inachuna na asikia kujifuna Inachuna, inagonga Na waroga ni kibonga Teng ting na katia Teng ting na pitia Zimushika mina reg to mabia Zikishika chora saba na dandia
Ukukitembea na nare nika kipande Afande sina kipande nikona omo Mgenji koto kwa zabe nika nisomo Mkwela kama nikware sida ingono Mbasu wa evi jundani wa levi Mabedi mateki na badu mabedi Na medi na hedi na kando makeki Na kata makeki nika nibash teila
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna hati Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna Inachuna Tena sana inachuna hati
Inachuna Lipanda bebe shashin don livu Na stick Na kakiwashwa na kiku Na nakako chonjo konjo konje si Na
Yeah, all the girls are swigo Soli wine mitindo Pisi kwa miwindo Nyapi ya mipindo Ila city na ikuna siyo kiza liendo Naka kuki naka bless ila siku
tendo Romance naka pigi ya nyambizi Mapenzi juni mechokeo swazizi Sitkama kame shiki ya gaizi Naka te Kenya chana chika kwi 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 Yeah
Inachuna Kutu kwenye chuma inachuna
Zitoka kaninas Wote wali jaribu kutape Mino kanjo sasa hakuna tape DJ Jones haka nita kwenye track Gaba inadai mini vai mask Nikae home sina ataka pesa kagas Nikonja nisiwezi mandavas
Kibamba Pesa upaka nikonja Koma ikibamba mina katika
Dansi kibamba
Watu wate zimeshika Wana kunja kiunu wakipiga gi
Dansi kibamba Dansi kibamba Dansi kibamba
Nikiwa pika Kina latifa wanakulika kama mifupa Unaigishwa tukita pika Unashifika tukilipuka wata Noja, mbili, tatu
Dansi na jeswa na watu
A few
Kapida saa moja
A few
Hakuna kupika chafya
A few
Ambulance
We
Dansi kibamba
Pesa upaka nikonja Koma ikibamba mina katika
Dansi kibamba
Watu wate
zeshika
Nakunja kiunu wakipika
Buddha Nikonan, 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 Nan, Kani from Buddha Nikonan, 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 Nan.
Nikondani, tipsy, mekata konyagi manze mbaka niko tipsy, we Alafu kila wiki, nipate niki hustle, nezata nyata ni nipsy, baby Walai nikona bibi, nasiachi joko mboka jumakwela ziko juicy Mami, leo nakuta dibi, mbopongi nikishika suka jwa sigura hisi, wow
Ha ha, hivyo ndo mihu wacheka, oka ha ha, mbiyo kama besha
ha, ha, DJ Sarge
Ha ha, hivyo ndo mihu wacheka, oka ha ha, mbiyo kama besha Vibe yangu inakudunga inagudesha Na misi siri kama pinya mpesa Kama bounce ni kirap mindo babi Na wapiga kimistari kama radi Flow yangu inakuva kama shati Sina rasta pa mimi ni mnati EQ kabaya niko inde niko ndani
Kani form buda niko ndani Niko ndani Niko ndani ndani Kani form buda niko ndani Niko ndani Niko ndani ndani Kani form buda niko ndani Niko ndani Niko ndani, ndani, kani fombu da niko ndani Niko ndani,
ndani Nitoka langa kuja jiji kutafuta pesa Mistari zangu kali skizi na skizo na chesa Na tangu zimepanda sieti nini mina tesa Niko ndani biashara very soon ka impreza Mtabaki daily mkibonga daily na songa Na doba bade na gonga mistari bado na chonga Kutema buda stachoka mistari bado na roga Ukinyo na buda toroka niko ndani buda ogopa
Chiki ni ngoma zutu kaka na maringo Ziu chocha ziu famimi Ziu leda na skia zizi Ati lo mina yu na hihi Shanti siya dinini Mimsing nili kamna mi Formili jipa jonsa kapewa Mzinga zilika mati alika sirika
Jwa jwa ni kenye ni mwayo
Street music
Nda sisi Kani fombo na
DJ Sarge
Nikonane
Come to na pedi kwa club Acha tu slow, tu show Flexi kwa flow Yani tu flow, keep flow Meka here, I mean here Juu mimi ndiyo kago Vitu nimebeba, ziko bie
Demi ni nasa, demi ni chocha aki niko aire Siriki dudu kukinyanya macho, niko bie Inachanga misha brain, tena sana mbie Geo saki andika leo na engi ya kindie Anade kufunga duka, nichi pige balon Chura ni chura, ata upiti ya salon Mele na nyuma nye usi kama nylon Nakachachishi ya home juu kwa balkon
Iko bie, rada safi ko bie Iko bie, fiti sana iko bie Ati, iko bie, rada iko bie Iko bie, ati, yenda sana iko bie
Bad girl, niko bie na design
DJ Sarge
Nipige lighter, tunapenda marasa You can bad girl, niko bie Bad girl, bad girl, niko bie na design Bad girl, niko bie na design Nipige lighter, tunapenda marasa You nichore saba, waroshe, tududu jo Nihiti lafu, genge, nila ife bro Na majitafu kwa bucket, sio inje bro Tunawabeba kikaske Wampeke jenku zamishe tumamjulu bring Kwa sofa ore uniseti tu kama chen
Genge Tony na take over VDJ John Sasa ni wanaomoka wana make do Niko bie kwa hivyo leta makondikoni Na bullet kwa pisto niko na libido Washa shada shikisha kajaba Mindos konyo wako joa chana na wababa Mate na kupea ataka ukona
DJ
homa
Sarge. Kia
tisi kupofi whatsapp inakoma Whatsapp inakoma
Wakani ya 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 Kada safi kwa bie
Wati ya jira unde spigwa ndole Kia lise ziteka na kote Chuchu wa zindu kifika na ni kote Wati ya jira unde spigwa ndole Wati ya jira unde spigwa ndole Kia lise ziteka Afrika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote.
Simu wache ni waroge hadi shoke. Kuweni wapole na mto boke. Mine master route zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote. Na jump start kile na majama kama forte. Itabidi wao koke. Water to wine, hang down. Quarter to nine, man down. Bow down, nisho nani anadan town. Kutoka downtown, baby.
Wati yaji round this, bigu andole. Kiali sizi teka na kwa choche. Chafuwa sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote.
Kani noti na die niyo kote. Kani noti si die mini sote. Kukafunga misifikishi fote. Kani noti na die niyo kote. Kani noti si die mini sote. Kukafunga misifikishi fote. Ukija sisa nipote best choche. Nina die mala die die. Kwa ndai iko nini tuno vai vai. Mangwai nana kutu nege full full. Walai operation kuchafuwa iko nini my guy.
Sidai duka haba, sidai wakukinda. Nadai duka moja, kazuri ntakalinda. No wonder niko bukla, vismart na wawinda. Na bado tutalanta, kimswad mina imba. Waliona na omoka, wakaanza kukachuki. Jura piga du maluku, lakini sipigi suti. Nateka dem yako maere na kula pusi. Alafu badeng, nakapangia harusi.
Wachi yaji round this, pigu andole. Kiali sizi teka na kwa choche. Chafuwa sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote.
Soko soso, soso. Wata bonga ngoso, soso, soso. Zile za orosho, shosho. Punani, iko kwa soko. Ina mali, neseti kwa mbosho. Home ya kanjing, juta uniko kanjing. Mina kiting, juda wa iko kwa ching. Seti kitil, ndo uwashe tu kisini.
How are you, sir?
Ndo uwashe tu kwa sini.
Kwa daro mindo chopi na mindo wanakopi. Mistari wanatema buda sahi hazidoshi. Wasupa wao, wote wote na wapiga toshi. Mastingo, zote zote aditowe moshi. Mito kaga kayole na siju kupiga hodi. Nipate po masimba jamba biskano na rodi na mogi. Nishi ya wokovu ya Jehovah wanyonyi. Choche na koko ni mandole ya kinyonji.
Wati yaji round this, pigu andole. Kialisi ziteka na kwa choche. Chafuwa sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote.
Na wapele kana rada, na wapele kana rieng.
DJ Sarge, DJ Sarge.
Pili kanarada na wapili kanarien. Kama au narada mze ya beli sharien. Hapa niku sakata, sakata, kam sakata. Chika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, knock it up. Never seen one like knock it up. Turn around, squeeze and knock it up. Bend over, stretch for the knock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe nechi bado unakutu. Na mapunye toso na juwe weni sugu. Mangu soku wa udai weni ndugu. Awa ukuja kongu wakidai njugu. Security nyati wanadai rungu. Reni gani acha, nilidhani acha. Jona rungu acha, mbawe flani hapa. Piga punye to akikaza kani dry acha. Stay flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingu ikani ngale acha. Christophe Rogadan, Daniel Himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Niko rien na bifuata niwa. Zimeshika na bifuata niwa. Kwa za rien huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring.
mziki nyanyo nipeleke na ring. Mambo kuwa kifika basi mpeleke na ring.
Na mafyarika Steph ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wanga na yangu tatu. Jujoti zangu wanga round tatu tatu. Muhogo bigi mini mruja mpiga kibandu. Tingalingaling school bell ring. Na mindo bell ringer. Na mpeleke na ring. Tuma pini mejipini na makoro. Na kapenka na ninyonyambu. Ohoro wakuo, mwendo wakuo. Inanifanya nisike kushika matakuo. Hizo za kuo, chezi kufa kuo. Ziko nyari yangu shinda hata za mama kuo.
Diwa muranga negidike tobo. Budi zangu kama konzango mongo. Kwenye pedi wako lungo leo meno. Kwenye pasto hivwa shoda ndepe ameneno. Sizi moga inje isi majembosho. Midobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa
kumita DJ Sarge, DJ Sarge.
Nisha kutana kadimka pedi mapengo.
Strong leo tunavunja nyungu. Koza ni mduli goshodo katundu. Napiga iyo kituka na chachisha molungu. Leto yo foot na kusubtract. Chora square root tukiflow tuko track. Miutembea na jeshi ya girimba na mafisi. Lyrical master wakali ndiyo sisi. Lalisha unapata ngeusi yako ako missing. Mimi tunayeye tukuchua mtuma kissing. Nakape ya dudu nakapa joko modidi. Usiku adingware tukisikiza modidi.
Patie Patie
Kimona na nibamba jona jua nisha tight. Walikaza joe turiwa kisikia nimepatch. Madolari na hesabu tukukiwa kwenye flight. Moria wango ukika mju kwa rima utajua nimetight. Utajua misi mnight na jishasha juna jua. Mambo yangu iko high. Wanakashu ngoma zetu wakisema hazidai. Kwenye club kila siku wanacheza ngoma zetu. Ndia wa feel very fine, ndia wa feel very high. Usikaze hii mboka joma youth watadai. Wanatrack umeka livi wakingia kwenye mic. Nime mada hii track na jua itawa nice. Nime mada nime Nile chinja nimeua.
Kifadhe pale mbogi za mawezi. Pale majage hawaletagi ushenzi. Jutuli wadhigitha kushutura kina Daisy. Sahi duba na piga na kina
DJ Jay. Sarge
nisi kuchanganyo lize roiko kwa kemi.
Siriani ya 2x2. Siriani ya 2x2x2. Sasa dada ukidance unangamna kutunga duba. Abdala ina daireso. Siriani ya 2x2. Siriani ya 2x2x2x2x2x2. Siriani ya 2x2.
Achawa kama wili kama akianoa. Kama meno mbaya hii ni tangoa. Animeka kwenye throat alafu anakoha. Ebini lete poti jugalo na koja. Piga magoti unafakuni ya budo. Akule bambuki African bantu. Naipiga tempo ile ya sindisanyo. Chini itajina gyal misi kufaha. Iko
wata veta na kama kiti jula zima uta hema uta tangaza hila zima uta sema hini 2x2 kupiga na kuenda
Siriani ya 2x2 Siriani ya 2x2x2 sasa dada ukidance unangamba kudunga duba abdala ina daireso Siriani ya 2x2 Siriani ya 2x2x2x2x2x2 Siriani ya 2x2
Okay, susi njotika kam denge sindenga na kutoka kaki ngale ni kipienga Off let na wakunyo kama fanta na manyusio mebeba makunyambes kama kanta Rada mnyonyo na ipo volcano Mini janjes na natoka islando Nikiwa raima nilikuanga chopi mao by two Ndived miguza teacher after teo Kama sansesu ni dandie Iyo ndina niko idha ya kuitandika Muguruma kama nduthi ni kinjotika Nispodu iyo ponge ina utamu hey.
Seriani ya 2x2 Seriani ya 2x2x2 Sasa dada ukidance unangamna kudunga duba Abdala ina daireso Seriani ya 2x2 Seriani ya 2x2x2x2x2x2 Seriani ya 2x2
Ninangima kwa ngife venye ninaona low form lazima ijipe Magiremba wanifuata wanasema niko konki Ati wananoti na wananinoki Mwanzo tunaeza kuwa like Bonnie and Clyde Lakini zi habari zako misi die Mina die tukubanjo sijali uko waya au umedungwa kazi Manze pia miuva nyele ya farasi Fresh out the UK ya mwendi kominjage Rangi safi weza then ni mi ni mkamba Mbubi yangu siti simbubi ya wa mama But you blow up call me Osama
Nikukaranga kama githeri na nyama Kwanza nimependa hiyo mascara
Kumeni bamba ngozi nyororo Figa iko seti wororo Mimi nisha fori nonono Mnuni chizisha kama munati na kolombo
Chini chini anacheza chini chini Pole pole zinapusha chini 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 anacheza chini chini Pole pole zinapusha chini chini
I want you to be my love, my love. I want you to be my girl. I want you to be my love, my love. I want you to be my girl. Oh, oh, oh.
Wananitanga wakuori bifuori. Nimependanga msichana maragoi Anadunanga sikati si maroni Na anaendanga kanisa ni muhoi Anapendanga kucheza loko Kwa kiuno wamefunga leso Maslehi kwina na watichi leso Hameni mate mate sana
Chini chini anacheza chini chini Pole pole sinapusha chini 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 anacheza chini chini Pole pole sinapusha chini chini
Kijana okoka, tema yomo oka Muyo magiza nyondoka,
denga itabidi umelenga kuokoka sio kuboeka kwa Kristo uwezi teseka kajua mimi na mea kamea
Wana washa na juni kukire na unafiga chora saba Niko shika na washa tu mangale Nika shike kana figa nikadare Chaki vile kamebeba imevimba ndani Nadai kukatika ndio chumela lendani Nakalipunda nina shikisha majani Nakana duta minta piga tu makali Apigo rudi hadi atoke uyo chali Kakofiti kamebeba tu asali
Chumba kitu adito sauti ya mnyambo prr Sauti ya mnyambo Chimba kitu adito sauti ya mnyambo Prr Sauti ya mnyambo
Peji pin Akiwa line and pin Prr Akiwa line and pin Prr Akiwa line and pin
Prr Prr Sauti ya mnyambo
Kimba na nikitimba Siti na vimba Pasua kinga Shipala simba
Shipala simba
Mayoyo seke beki nae cheza winga Fanya kama unajikunja basi deni kufirimba
You in a Nicabaco, and it took a fee at a party underneath that door. Una of your eating is a hino, illy, so Nanaka pay a meeting, a hindi, see easy go. Kokina, Pokuna, Akini, Akini,
the dope boy from Nairobi, Kenya. DJ Sarge,
see you wanna spend all his feelings. Really, I'm
a good word to South Yambo, South Yambo, Timber, get to add it to South Yambo, South Yambo.
Washingine mbili mbili naona tuma diu diu naraba nataka bangale washingine mbili mbili naona tuma diu diu kizungu zungu ma diu diu nasikia tu kizungu zungu diu diu kizungu zungu ma diu diu bonga shakes tu kizungu zungu diu diu Haters bado na machungu chungu Nina mpango wa kando je upenda ngama nginyo Migonga na finyo nasikia kwa tumbo kama minyo Na mzigitha adi nyawi nasikia divizu Kalafa na furai kama kimbo Motara tara lafu tunabanju to the limbo Cheki maliko shingo goro zangu si imbo Sigenge toni kegosho na kunyuri ya kidotono Na kujenga na siku fliki banana mina pupil
DJ Sarge
Nasikia kukizungu zungu mama pongu penda ndizi mumi tanga nugu nugu
Kizungu zungu madiu diu nasikia kukizungu zungu
selected, internationally approved. DJ Sarge. Now, hear this. Hear this. Hear this. Hear this.
Baby, chase a canoe. I got my face you have on your shingle. My head like you. Put on the dog on the young jingle. Now you're mad. What you gonna do when the dog will kill you? Baby, chase a canoe. Baby, chase a canoe. I got my face you have on your shingle. My head like you. Put on the dog on the young jingle. Now you're mad. What you gonna do when the dog will kill you? Baby, chase a canoe. I see my face you on your shingle. Yeah, mutoko doko ni ya mutingo. Na mindi maji, wendo wangu. Njano zako ziko gangare. Umenichanga kama kamare. Njano zako ziko gangare. Umenichanga kama kamare. Tuko pare, 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 pare. Tuko pare, 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 pare. Tuko pare, 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 pare. Tuko pare. Baby, can I do can get? Do the wine and twist, can I do can get? Sit there on that to the toe can get. Below that test, I keep it low on them. They wear your bubble up, girl, we need to couple up. We need to turn it up, and I get me double up. They wear your bubble up, girl, we need to couple up. We need to turn it up, and I get me double up. Napenda ukicheza mimi na tabasamu, tabasamu. Na kama ni mapenzi mimi ya gadu samu. So baby, don't you worry, just come, 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 come. Achana na akina wanjala, watakuweka pumchalala. Achana na akina wanjala, misi na bala.
DJ Sarge.
Chama benzi, kila siku tana kumeza vitu heavy. Mini player kazi ni kugonga neti. Big deal delo kwenye SM nyeti. Namba 17 mgongoni, cheki jezi. Ndani ya room biashara ya ni kazi. Amepiga magoti, ana meza ndizi. Hindi kwa kubila damaji. Alicheki ring, akalie atimaja.
DJ Song, Song,
kama wezi fika bei, tuliza vitimbi. Toto si toto, jowaroro ndio wengi. Toto ni ndoto na wasoro si wapendi.
Mindole kijana zazo alikuambie puka. Cheza na hizo pale unaua jonda ni ya bukla. Cheka na umsupo pata alifungua duka. Badieri afunge kama stoki na tupa.
DJ Jones, leo tuko black.
Alikuambie puka. Cheza na hizo pale unaua jonda ni ya buka. Cheka na umsupo pata alifungua duka. Banieri afunge kama stoki na tupa.
Kwanza usia isese dema kiwa jia luta. Niko mcheki na wig kisho mpate na matuta. Gari yezi songa bila kuseti mafuta. Napenda nikiroga kama nimepiga mbicho. Napenda mukigonga munaibisha size ya kicho. Hili mejinyonga muna karibisha riso. Sambili mukononi yoni cheze na wakati. Jangili mukononi zia ifia dia tire. Na maisha inavutwa. Na mipunda zile mbichwa. Zile nikipiga ninasikizi adiko kichwa. Zile zinafanya nina speed job ninja. Cheza na yo beat nikispeed piga picha. Cheza na yo meat nikishit naribika. Nelo on the beat saina
kina dakika.
Nilikuwa tari na size nimearibika.
Milole kijana zaso likuambie puka. Cheza na hizo pale unuwa tuta ni ya puka. Cheka na umsupo pata lifungua tuka. Madieri afunge kama stoki na tuka.
Baby kissing me and the keep will change. Me I like you, we don't get your face. When you love me, me I love you more. Yeah. Baby kissing me and the keep will change. Me I I like you, we don't get your face. When you love me, me I love you more.
Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Una na ukishitua, acheki na umeshinda tamare. Na kafika hii, mrembo sana soda siku right. Soda siku right. Nari yaka unanimadi zanga, kumuli ranga, shahuone ranga. Acheki uko nyuma umeshidi kanga. Akinita kula kumukambero.
Baby, kiss
me,
DJ Sarge.
And the keep on change. Me, I like you, we don't get your face. When you love me, me, I love you more. I'm a movie, I'm a movie.
With DJ Sarge, number one in the streets, for giving you those hot shell exclusives. The dope boy from Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Contact DJ Sarge on 0716-464721. Instagram, Facebook, and Twitter. Sarge Kenya.